muraba yagamba bambi tumuyambe tutya banji bakora bukukuru ne batandiko kukusekerera obwo kukugeyengula zemulina kiriza jabalabe bomuntu kebaba wala nyo ulama ne Yesu beyayagala bamutunda pako kumukomerera lelo kutuka wetu semu kama Katonda zize kusima bawagizi bange mukama botadde wokumpanirira mbisere ebizibu beba batuwadde ku nsimbi zaabwe songa tebabimanya ebizibu byaffe omulevi bwaleka w'omulwadde Musamaliya yamba
Be survivor simala kagenda
mukama
Katonda anapolereza kusinga omusango
Sibeke bicho teke ba police nsuri kamu bali walwe wakaba bali walwe warajana bienda bimbira bie twesige Katonda tali kuleka ngokaba takusakerera takugeyengura bana babantu bamenya nye mitima twesige Katonda
be survivor simara kagenda
Mbali
balamula Mbali yo betala Bagene ngetanye kweza we Betala tebako